about it. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. From January to December, Major Lilinda. Sikuski. Tangu mawio machwe wale nipo mwangaza. January to December, Major Lilinda. Tangu mawio machwe wale nipo mwangaza. Hata nyakati za uzuri, furaha zote umekuwa nami. Mlimani, mabondeni, kote unakuwa nami. Nchi ya ahadi ni nzuri, imejawa na asali. Mwisho wa njia ni nzuri kuliko mwanzo.
Wakunifikisha pale ni wewe Bwana.
ensina com a mim.